Exclusive from ZambianTunes.com.
When you're good, you're good. No two ways about it.
KK Man Armstrong on the beat.
Break down, Junior Mafia, Junior Mafia.
One, two, we bad bro, man.
Chino boyo yo full, I'm a full of chief facing a make. Sini kana chipu, ni kana kumek. Tupi yake ni yo nyemek, anyemek. Chembe chika fina, nishi munzi wanyek. Yo full, I'm a full of chief facing a make. Sini kana chipu, ni kana kumek. Tupi yake ni yo nyemek, anyemek. Chembe chika fina, nishi munzi wanyek.
Tabeni Davido, na tupi vachitamba munga tabeni sevito. Akanamba isa fina fita, wakangi wako chigwila wangu palapata. Ino de club wandishi ya crossfire, Shakira pon the state munga tabe vampire. Wela kono iwe miente, chiri chaka munga varite. Aba manje nifunika metaphor, jina tupi dabo dabo full cheni metaphor. Wani panga se obe na moto nichi tupi chako, jichande ni malaja hapa palibena choko.
Facing a make, sini kana chipu ni kana kumek. Tupi yake ni yonye meka nye mek. Chembe chika fina ndishi munzi wanyek. Yopya fula mafulu chifacing a make. Sini kana chipu ni kana kumek. Tupi yake ni yonye meka nye mek. Chembe chika fina ndishi munzi wanyek.
Kachiripo kumbuyo fat figure koma simple. Ola mi demo tibana, the way she dance to the shakuba rubana. Single tonight tunga fuse krekitone. Furi tumingo vanga tumezi miafoni. Naitamba nyansi nyansi when my song bangs up where I wafaka dance. Bia 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 zakutenga olo kwatu after bia. Dia 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 zakumyanga tupiyose my dia.
Facing a make, sini kana chipu ni kana kumek. Tupi yake ni yonye meka nye mek. Chembe chika fina ndishi munzi wanyek. Yopya fula mafulu chifacing a make. Sini kana chipu ni kana kumek. Tupi yake ni yonye meka nye mek. Chembe chika fina ndishi munzi wanyek.
Just because with a little touch, wind your body from left to your right. Your dance so tight, tell your foot is so bright. Nobody gon' take your rhythm. Keep it up, just dance for your rhythm. Chani soko nisa gongo, meni mafiga gombu yo china gongo. Super laka laka duje, nayo na uichi chepe paka kuchi.
Chino huyo yo fula mafulu chifacing a make. Sini kana chifu ni kana kumek. Tupi yake ni yonye meka nye mek. Ndishi munzi wanyek. Yopya fula mafulu chifacing a make. Sini kana chifu ni kana kumek. Tupi yake ni yonye meka nye mek. Chembe chika fina ndishi munzi wanyek.
Don't know. We bad blood, man.